doorashadu ay ahay timida si heer sare leh ee gaasimiya taasii tiilka doorada iyo gudoomiyaha midowga iskuulada magaalada Baydhabo iyo ku xigeenshay iyo waliba la qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baaya waliba ay ku qayb galay gudoomiyalka iskuulada iyo ardayda qayb shal dubanga gudoomiyaha iskuulka macruufa ahna gudoomiyaha ku diga doorashooyinka Maxamed Isa Gooni ayaa ka dhawaaqay natiijada doorashada
doorashada waliba tartamay gudoomiyaha guud afar gudoomiye tartamaysi oo kale Suleyman Maxamed Umar saas oo kale gudoomiyaha ee musharaxa la maamay bahay Isaac Maxamed Ali ee musharaxa sidaad may bahay Yusuf saas oo kale musharaxa afraad may bahay Abdulaziz hay doorashadaas may balaaytay lamburiga laaytay oo gudoomiyaha guud ee wareega koobad may bashal helay may bashal helayna Suleyman may balaay wareega koobad may ba kirtay lamulam musharaxa kirtay oo shal helayn Yusuf may balaay sidoo helay asoo kale Abdulaziz may helay afraad helay waliba wareegaas gudubay Suleyman iyo Isaaq gudubeen wareeg lamaad saas oo kale Isaaq iyo Suleyman may bashal helayna Suleyman may balaay todobaad helay Isaaq may balaay tumiko oo helay saas natiijadaas may baadeese intiyona Isaaq u soo nagaday gudoomiyaha guud ee gudoomiyalka iskuulaadka Baydhabo taas may meelin gudubtay gudoomiyaha doorashada gudoomiyaha guud way baran gudubnay doorashada gudoomiyaha kuhigeenka yaan gudubnay may ba tartamay lama qof oo shale Bishaar Maxamed Abdirahmaan iyo Isgoye Taliyo Aadam doorashadaas may balaaytay halweeriga lahaytay wareegii koowaad may lamaadiyo may bashal helayna Bishaar may balaay tumiko oo helay saas oo kale Isgoye Taliyo may balaay todobaad helay taas may baka dhigantaa intii gudoomiyaha kuugeenka gudoomiyaha guud ee iskuulada Baydhabo soo nagaday Bishaar Maxamed Abdirahmaan soo nagaday ADS may meelin gibgibowey doorashada gudoomiyaha guud iyo gudoomiyaha kuugeenka ee meelin gibgibowey
dhinaca kale gudoomiyaha hore iyo gudoomiyaha cusub ayaa sheegay in baahda walbarashada jaamacado iyo isku kalado doonan astiya dadka iyo in hel lahayn fursado beeslaante walbarashada
intiidan faraxsanaa intii may boogeyka gudoomiyaha iyo gudoomiyaha kuugeenka dooradan gudoomiyaha iskoolada degmada Baydhabo oo ku dhawaad may buu ah labaati farti doomiyeyncheeda kamadaysan runtii eedan faraxsanaa tan kalead may buu aha maintenance ku hambalyay gudoomiyaha cusub oo la dooraday oo hilkoo inshaa Allah wareegi doona saaxiibka Isaaq iyo gudoomiyaha kuugeenka suun saaso kale may buu la dooraday oo suunaa inshaa Allah wareegi doona Bishaar runtii may buu eedan faraxsanaa mar hajay intii dhamaan may buu aha gudoomiyaha iskoolada degmada Baydhabo iyo dhamaan ardayda degmada Baydhabo la shaqeyn doona maamulka
oo mahadnaqay dhamaan gudoomiyashii oo qayb qaadan runtii in geeg doorashada may baantaneen gudeeda oo si may baa qurux badan may baa ninka gabagabowta tan kale may baan intu ku mahadnaqay dhamaan gudoomiyashii oo musharaxiinta ee tartamayeen kale may baa tan kale wala baan inta ku mahadnaqay oo gudoomiyaha kara oo yoon may baa doorashada oo dhamay bay beeriyan iyo idan ma sentin la
doorashadu ay wali baa yahayte doorashadii la ka dooraday iyo gudoomiyaha midowga iskuulada iyo ku xigeenshay wali baa ay ka dhamaatay si guul